benefits that God has brought to us through your ministry. Amen.
We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Kia olebua mwena Neville. Ke olebua haholo mwena Neville.
Thank you, church. Just doesn't know just what's on the inside of
it. Mekia olebua kereke. Fela ha o tsije se ka haru yo. Empa ke ananela ka pelo ya ka yohle tsohle tseo e sale le di bolela ho nna. Di dintho tseo le nketseditseng tsona. Mme holane e se ka lona nkabe ke le siyo. Holane o se motho ya dumelang molaetsa o Modimo o mphang ona ho o rera. Ho o rera o kabe o sa thuse. Bobedi ba rona re tlameha ho sebetsa mmoho ka hona ke ananela sena haholo. Kereke ya rona ka mehla e na le hou bonyane hara rona mona mokgwa wa ho qabola. Jwale itse a ke kena metsotsong e mmalwa e fetileng ka phaposing e ka morao motho o mphile sephuthelwana. Le hore nna nka tswela kalaneng ho nyehela Mwena Neville sena ka maikutlo a ka a kananelo ho yena le kopano ya kereke ena le seo a se boletseng ho rona monongwaha. Jwale ka molebedi dilemong tse fetileng le ka ditshepo le dithapelo tsa hore o tla dula e le modisa wa rona dilemo tse ngata tse tlang, sesupo se tswang ho nna le kereke Mwena Neville.
Thank you very much, all of you. God bless you. I truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation. And I truly this morning feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year. It's my earnest prayer. Thank you very much. Certainly appreciate it.
Bana ba banyenyane ho lokile. Ke hopola bathwana jwale ba lokela ho ya diphaposing tsa bona. Mme jwale hopola le be banana le bashanyana ba lokileng ka ntle mono phaposing hoseng ona. Ho ba ka mora tshebeletso ke hopola le sietswe mona lethonyana le molemo. Jwale ho batho ba hodileng jwale ka ha le bona palo ya batjha ba rona e hlile ke palo. Re emetse ka tjantjello mohla re ka fumanang kereke e ntjha ho arola ditlelase tseo. Ruri kgaitsedi Arnold wa rona di motletse ee sephaka e seng letsoho empa ho tlala sephaka. Mme moradinyana wa ka o ne a ntse a mpolella a re, ntate, kgaitsedi Arnold o imelwa haholo. A re hobane o bua le rona ka puo eo re ka utlwisisang ebe moo bathwana ba banyenyane ba etsang ho hong mme a tlameha ho ema ho ba lokisa wa bona. Ka hona mosadi a le mong enwa o imelwa haholo ke sehlopha sena sohle ka ona re a bo ananela yena tshebedisano ya hae e ntle ho etsa seo a ka se kgonang nakong ena ya tlhokahalo morena a mo hlonolofatse. Jwale re a tshepa ka tsatsi le leng haufinyana ha morena ratile ho fumana tabernakele e ntle e kgolo moo re ka fumanang diphaposi tsa mefuta yohle ya ditlelase tsa sekolo sa Sontaha. Bakeng sa masianyana, ho be le fanelegrafo le hodimo hodima sefala, hodima sena, phaposi e kgolo ya masea ya sefahleho sa kgalase, moo mooki ya rupeletsweng a tla beng a hlokomela bana bohle ba banyenyane. Ditshebeletso di keke tsa sitiswa hohang, ho tsamaya kapa ho titima hohle. Bathwana bana ha ba tsitsa, mme ha ba utlwisisi. Ba tlameha ho ba utlwisisa, ha ba kgone ho re utlwisisa. Mme ka hona, ha o le jwalo, moo tsohle di tla hlophiswa ka moo ke dumelang morena. Ena a tla be a rata hore re sebetse ka teng. Re ke ke ra etsa majabajaba empa kereke e ntle re lebeletse seo. Jwale bakeng sa ka le Mwena Neville, ke sa tswa rala mohopolo o reng tsena ke disutu tsa diaparo. Ha ke tsebe Mwena Neville, ke nahana jwalo. Ha ke na bonnete hoba ho nna e ka re lebokso la sutu. Na ha o ikutlwe jwalo ka yona? Mme e ka ba disutu kapa dijase mme ke... Bobedi di batla di tshwana hoa bontsha hore mona ha o hlomphuwe tshobotsi ya motho. Mme ka hona ke na le jase, mme ke a tseba hore ba ha se jase, ka hoo le wena o na le yona hape. E tshwanetse e be le sutu, mme empa fela re mpa re ananela sena haholo. mme ke tiile gore jalo ka badisa baalosi lentswe modisa le bolela molebedi ya alosang dinku ke tiile gore re le leboa gagolo e mo le e mong wa lona gobane e ne e le mosa le megopolo ya lona le tšhelete tse re tlhaiseditse mpho ena go seng gona mme ka mogau wa modimo re itlama go ba modisa wa lona o etsa sotlhe seo re ka se kgonang go le tsamaisa tseleng e nepaetseng kwana ka dinako tse dingwe ka moo re buang dintho go ka ba thata go utlwisisa empa re go etsa fela jalo ka masupatsela go leka go le tataisetsa sebakeng seo gore tsuong le tle le re ananele gagolo motlhangoo gobane ga re aka ra igopola borona go italela ga re bua le lona ga se megopolo ya rona empa go leka go sebetsa ka moo moya o galelang a tla re tataisa mme rona ebile tsitlalelo ya rona mme re santse re gatelela go etsa gona goo ke gantle bakeng sa ka le modisa re thabela go bona matlhasedi a letsatsi Doc Moena wa ka o sa tsware o romeletse Moena Frank Weber molaetsa mane Florida gore ga se ena fela ya ka tswang ka Keresemose a tlhatswa festere ya koloi ya hae ka hempe e di moo dikhutshwane o ne a etsa jwalo go ne o tšhesa gagolo bele ya tseba Florida e gatatswa ke matlhasedi a letsatsi go kobitsa Florida ka dinako tsotlhe e tlameya go nyolela Indiana go bona ka moo sotlhe se tsamayng ka teng godimo mona na ga le nagane jwalo ka gore thabela ga e le moo a re etela e bonnyane metsotswana e mmalwa go seng gona empa godima dintho tsotlhe re leboa lesedi la morao wa modimo le re tšhabisetsang lesio la bo sa feleng ke a ipotsa ga e ba mošhanyana ya sa tswa ke ena a ka rata go dula le motswadi wa gae kapa tlelase ya sekolo sa sonta e ka morao mothwana ga e ba o rata go ya morao mono Moena Taylor na o ka isa motlhomphei e monyenyane tlelaseng ke botlhe ka dinako tse dingwe ba rata go dula di dithaka tsa bona le a tseba bona dintho tsa bona di a tshwana tseo ba ratang go qoka ka tsona mme go jalo fela ngwananyana wa dilemo tse lesome le metse mmedi jalo ka ga ke boletse gafetsa ga o bona ngwananyana wa dilemo tse robedi tse robong tse lesome a ntse a kgomaretseng kgono ka dinako tsotlhe phoso e teng re ya bona phoso e teng e teng gobane phapang ya dilemo tsa bona e golo agolo o ka inaganela nkgono o noketse fetsana ya dipompong kae kae eo a ka e nanabelang mme kgaitsedinyana matlhogadi ao a galletse kgetsane ya dipompong gobane ka tlwaelo ba ke ke ba qoka ka letho ga e se o mo pholla le o mo bokotsa empa go jalo mme re thabela ga o le jalo fela mme ke tlaisa polelo eo nkile ka etsa goo therong ya ponyana le leba le a bona di na le dintho ka kopanelo di ka qoka ka dintho
Masonic Lodge, ba koka ka dintho, ba ena ba Mason's Lodge, ba ena ba Odd Fellows Lodge. Majeremane a na le dintho tseo ba kokang ka tsona ho Majeremane, ka sebaka sa lehae, ha Majeremane a kopana mona e mong a tswa lehaeng. Matadiana a na le dintho tseo ba kokang ka tsona.
And Christians have things to talk about.
Mme bakreste ba na le dintho tseo ba ka kokang ka tsona ke ka gona re phutheyang dingalong tse kang tsena dibakeng tsa legodimo ka o kreste jesu gobane re baai ba naga e le nngwe re bajaki le baeti mona go lefatshe lena ka gore rata go phutheya o seng gona ga disabata le ka dinako tsa kopano ya thapelo go phutheya mmoo gobane re na le dintho ka kopanelo
We like to talk about
rata o qoda ka dintho tsa kopanelo dintho tse tswana tseo re di ratang morena diketso tsa hae motho e mong pelong ya bona itukiswa ke ntho e itseng morena o ba fodisitse mme bampa ba batla go itlhaisa godimo mono nna le bona seo morena a se entseng motho ya a hlonolofaditsweng gagolo mme a batla fela go ya kerekeng go qoka le motho e mong ka mahlonolo ana le a bona ke ka gona re na le dintho ka kopanelo go nna e kare medumo ya kereke e ntlafetse go seng gona go nna e kare go jalo ga ke na bonnete modumo o neeletsang gagolo ka mona empa ke thabetse ditholwana tsa tsoseletso ya veke e fetileng gagolo le a bona ha ya fuduwa sele ha fela empa le ka mathupo dina ha tse fapane re utlwetse ka yona hore morena o bile molemo
now if just burning the old bridges
joale empa ele ho tshisa marogo a gale fela ho lukisa dintho le ho kena ho morena o itukisetsa ho amoela mahlonolo e fela ha e bana kwana eo e entse ho ho ka ba jwang ha re ka tswela pele le ya bona
so let's not let it die
ka hona re se itlwele ya shwa le se pitse ho nna le tshela dibeso ka dinako tsohle ho fikela misi e lopalla e bonwa le fatshe ka bophara
Jesus Christ
wa pila memollo o teng o tukang dipelong tsa rona ka mora ho inela botsa ka seko le mohatsa ka le jwalo jwalo ra bona dintho di fapane a holola pele me ha re sa tshwere ke di nerefe re thutumela le ho phumaka re ke ke ra fumana sena me re ke ke ra fumana sane re ile ra atamela ka khutso fela me re phetile boholo
so now there's a coming
ka ho jwale selemo se se tsha seatla me ha re dimelo phetla maqepe a matsha re mpa re dumela ho tshisa a gale
so just keep yourself consecrated to god
lempeli puluke li netse modimo isa ha re tsebiso mo rena a tla re tsetsa sona
but we are grateful for every one of you
Empare le boa emo le emo wa lona ke le boa modimo a holoka setho se se ne se sensa melo wa Kriste hohle me harame khahlelo yohle ya ditumelo tse fapaneng ho sa tsotele ka mo ba ka tswa ba sa dumelane le nna ke santse ke le boa ha motho emo ya nka ba hopola ba fositse ha nyane le ngolo empa kwana ba le ka ka tshiseho emela seo ba se dumelang Ruri ke ikemiseditse ho mamella baena bao, me le bona ba mamelle diposong tsa ka le dinthong, hobane ha o le ya mong wa rona ya phethahetseng. Empa molaetseng wa mantsibua a mang, mohla ke ne ke bua ka Modimo o ikarolang mane Pentecosta, nakong ya mateano, kapa sebokeng moo qeto e neng e tlameha ho
etswa. Christian church
be Ibe kereke encha ene ya bo Kriste ene e tla ba kereke ya mofuta ofe
se boka
se tshwarelo morero o merifumana bukeng ya diketso halo nya pedi re fumana ho ile ha qetwa ka kereke ya mofuta ofe
what type of church
kereke ya mofuta ofe kereke ene e tla ba eng karabelo ya kereke ene e tla ba efe ho ba e ya moele Kriste
I love that And I'm earnestly contending for that church. That was once established.
Ke rata seo. Me ke loela ka tjantjello kereke eo e kileng ya thewa ka Pentecosta kgetlo le leng.
Now,
Joale e ne e sa tlwaele ya mohlango ya makatsa Joale mme yona e fela ha sebe se dula se le teng lefatsheng le ntwa e tlameha ho lwanwa e tla be sale e ilwa ke dira tsa rona.
But yet it's the precious things of God.
Empa kwana re thutela dintho tse bohlokwa tsa Modimo tseo Modimo o tla ngoreetsetsa tsona. Joale, ditsebiso, ke kgolwa moena Neville a se a di entse.
And being home for this week to pray and to...
Le ka o ba lapeng vekeng ena, ho rapela le o batla sefahleho sa morena.
For in this coming year,
Oba Isao ena ka thuso ya Modimo ha fela a ka nthusa. Ke batla ho hatella ntwa ka matla. Ho feta ka monkileng ka etsa bophelong bohle baka. Me kwana boholo ba selemo sena. Ho tla sebedisetswa masimong a sele. Le bo Haiti, le dihlekehlekeng. Le Amerika Borwa, le Afrika, le Asia, le India, le hodimo kwana Scandinavia. Metseo tsohle di lokela ho qetwa vekeng ena ha morena a dumella. Ka baka leo, ha eba ke ikutlwa ke susumetswa ho etsa taba kapa ho ya nqa efe, morena o nthumile ho etsa jwalo. Ka hona ha ke theoha sefofaneng ho hata hodima ditsha, mme e nngwe e le ena e bonahala e tla le hore, oh, phuthu eo ene ya bodumedi bo itseng e ikgutse. Sena se entse sena, kapa sena se fositse, kapa ha re ya kgona ho etsa sena. Kapa bolaudi bo re ke ke ra tshwara kopano ke mo ke ratang ho ema empa ke tla ka lebitso la morena mme ke a tseba eo ke tiya bolosi ke hona le a bona hasi na ke ntse poso ke ile ka etellwa pele jwale o ka ema ka mahetla a hao mohume mme wa hatella ntwa ka matla.
Now before we open the book or to ask God to open it as we read,
jwale pele re phetla buka kapa o kopa modimo go e phetla re sa e bala, ke rata go bolela lebaka leo ke tlisetsang kereke molaetsa ona hoseng hona.
It's my Christmas message to the church.
Ke molaetsa wa ka wa Christmas ho kereke.
Ke ha moya
o halla o ka nthusa ho hlahisa seo ke se dumelang ka ona.
Now no matter how well it's written in the Bible, jwale o sa tsotele
ka mo ngotsweng ka magete mangolong le hore motho o itlwisisa ha kakang, ba tlameile o itshetleha ho moya o hallang ho e hlahisetsa batho. Mme ke fela ka moraonyana ho Christmas ho ba le utlwe dipale tsohle tse fapaneng tsa Christmas le dikgaso le tse jwalo tsa melaetsa ya Christmas. Ena e tla ba e ikgethang hanyenyane bakeng sa pale ya Christmas, empa le ha o le jwalo Modimo o e beile pelong ya ka. Mme jwale ha re inamise mihlo tsa rona motsotso fela ka pela sefahlao sa ona le diriti tsa toka ya ona ho kopa mohau.
Oh God, our blessed Savior and Father.
Oh, Modimo, mopholosi le ntate wa rona ya bokwane. Re atamela troni ya hao ya mohau.
In the name of the Lord Jesus, thy Son.
Ka lebitso la Morena Jesu, mora wa hao. Re nyela ka boikokobetso ho seng hona.
To offer to thee our prayers. And our thanksgiving.
O nyela dithapelo tsa rona le ditebo tsa rona ka tsohle tseo re etseditseng tsona.
In this last week especially.
Veke ena e fetileng haholo ka moo dipelo e sale di lapile mme batho ba itima dijo mme moya hallang o ba hlonolofaditse o entse dintho tse kgolo hara rona. Bakudi ba fodile, mme Modimo o tsebisitswe hore o a phela, mme o rata batho ba ona. Le hore mantswe a santse a tile hakale, a moprofeta, mohla a neng a bolela mantswe a Morena Modimo, mohla a itseng, e ka re ha setšhaba se bitswang ka lebitso la ka se phutheha, se rapela. Ke moo ke tlang utlwa lehodimong. Mantswe ao ke nnete sa mohla a neng a bolelwa kgetlo la pele. Re fumane hoo ho le jwalo Morena. Jwale re a rapela. Re tshwarele sebe sohle sa rona, ho se dumele hohle ha rona, e leng sebe.
Mme
re tla rapela Morena, hore o tle o re buseletse tumelo eo e kileng ya tsamaisa kereke eo ya pele.
Ha
se ho kopa diphate tsa dipalesa tsa boiketlo, empa ho kopa mohau wa Modimo fela le boteng ba ona, le mahlonolo a ona ho tsamaya le rona, le ha e ka ba tshimong ena kapa tshimong e mose ho lewatle, le ha e le monono, le ha e le diphate tsa boiketlo.
No matter where it might be,
e ka bang dithekong tse ka pele tsa ntwa, ho sa tsotelehe e ka ba kae Morena. Thato ya hao e nyenyane ka ho fetisisa ke takatso ya rona e feteletseng ho sebeletsa. Re hlakisetse yona fela o Morena, re tle re se fose tsela ho ba re tsamaya lefatshe le lefifi le le foufetseng hara batho ba foufetseng ba baetsa dibe. Ka baka leo, hle ka tsela ya rona ntate, le o re tsamaisa ka thato ya hao, dinku tsa makgulo a hao. Modisa wa mohlape a tsamaise batho ba hae ka mosa le ka boikokobetso. Re sa ntse re o emetse hoseng hona bakeng sa molaetsa wa hoseng. Moya o halalelang a bue ka ho hlaka le pelo ka nngwe, mme re habanye seo moprofeta a neng a bua ka sona. Mme tabeng eo ke hona ho fuwa mahlonolo a tlotlehileng a boteng ba Modimo ho thasisetsa lentswe ka leng. Re kopa ka lebitso la Jesu, mora wa hao, mopholosi wa rona. Amen.
I would ask our audience this morning, those with the Bible.
Ke tla kopa mogopu wa rona o seng hona ba tshwereng dibebele ha ba ka lakatsa ho bala le nna mangolo kapa ho ntatela ha ke bala ha le ka phetsa bukeng ya Isaiah.
The prophet Isaiah and the 7th chapter. I would like to read from the
Mo profeta Isaiah le gaolo ya supa. Ke rata ho bala ho tswa karolong ya lengolo lena.
In Isaiah the 7th chapter we will begin with the
O Isaiah gaolo ya supa. Re tla qala ka puisano ya Modimo le Akase temaneng ya leshome.
Moreover, the Lord
spake again to Ahab, saying,
Ask thee a sign of the Lord thy God.
Ask it either in the morena mudimu wa hao. Ikupe le aile mutibong, le aile mahodimong.
But Ahab said, I will not Impa ask, neither will I tempt the Lord.
Kupa, le aile uleka morena.
And he said, Hear ye, O house of David, it is a small thing for you to weary man.
Bantu ya Dafita,
but will you weary my God also?
Empa na le tla khathatsa le modimo wa ka.
Therefore the Lord himself shall give you a sign.
Kabaka le o morena ka sebele, o tla le nea
pontsho.
Bona morwetsa na o tla emola. Me a tswa le
mora me
morele bitso la Emanuele.
Butter and honey shall he eat.
O tla ja sereledi le mahe a dinotsi. A tle a tsebe ho hana bobe le kgetha, kgetha molemo.
For before the child shall know to refuse evil.
E tswe pele ngwana a tsebe ho hana bobe. Kapa o kgetha hantle naha eo o e hloileng e tla ba e tlohetsweng dikgosi.
Ha
nka bua taba ho tswa mona ho rala moelelo, ke kopa ho sebedisa lentswe pontsho e kgolohadi.
When we have the darkest night,
ha re aperwe ke bosiu bo lefifi ka ho fetisisa, mme e ka re ho ka dinako tse ding bosiu bona bo fifetse ebile ha re bone le matsoho a rona ka pela rona. Ke ka yona nako eo lehadima le ditsenene le phatsimang le kganya ka ho fetisisa.
It's sent to us to show that there can be light in darkness.
Re le romeletso bontsha hore lesedi le ka hlaha lefifing.
This was during the time of the reign of Ahaz.
Bona e ne e le mehleng ya puso ya Akase, kgosi e kgope. Mme ha e ba le hlokometse, morena o ne a sa lebisa molaetsa ho Akase, empa ho ntlo ya Dafita.
Hear, O house of David, this shall be a Dafita.
Pontsho e tla ba ena gobane ba ne ba kene ntweng ba ena kgahlano le ba ena.
Mme
e bonahetse e le hora e lefifi ka ho fetisisa maetong a Iseraele le lephallong la bona. Empa Modimo a phatlola ka moprofeta pontsho ya bosa feleng. Jwale dipontsho di etsahala kgafetsa.
Have signs, and we live in a world full of signs.
Batho bana le dipontsho, mme re phela lefatsheng le tletseng dipontsho.
Man has tried to achieve certain signs. Man has tried
Motho e sale a lekile ho sibolla pontsho e itseng. Motho e sale a lekile ka dipatlisiso tsa hae tsa mahlale, ka phihlello ya hae.
That
would be
an outstanding memorial of his intelligence, of how great he is, or
sabu what a mastermind
he is.
Kapa hori ke ramaboko e
mokakang. He's done that down through
o
the years.
Ho dilemong ho theoha.
For instance, when the Marine
Oti ya mohlala mohlabohlale ba lefatshe ba bosesisi ba dikepe dilemo tse ka tlasana ho tse legolo tse fetileng.
Decided that they were so smart that they could give to the world
ba ne ba etse qeto ya hore
ba
bohlale ho ba ka nehelang lefatshe pontsho ya boqhetseke ba botei ba bona.
That they could build themselves a ship. And they call this certain ship the Titanic. It was
Titanic.
A lasting memorial to the world. That's the great art of shipping. That they could show to the world that this ship could not be sunk. So with all of this safety that there was nothing to harm them. They towed a big drunken
Mukitu wa ditletle wa botawa ke hona.
And all of the women and the man of the world
nkare
bata
esita botualo isitile mo khubi le mo kapoteng le ba o botse mme di hlopa tsa mmino tsa qala tsa phula mmino wa jese
which was the great fad of that day as we have rock and roll today
itswe ineche haholo le tsatsing leo
jole
ka re fumana rock and roll ka jeno go bane bane ba bolukeile ba ke ne se ke pensa batho ba hlaiseditse lefatshe pontsho ya bohlale ba bona.
While she was plunging in the fog, that
pasture
of a submarine, all of a sudden she struck an ice gorge. And we are told by the poet who wrote the song,
me hare phetelwa ke se roki se ngotsi mpina e modimo ka letsola ona le matla o supisa lefatshe lena ho ba lekeke la tia.
Their great achievement went to the bottom of the sea with hundreds times hundreds of katleho hadi
ya bona ya lepelela botibomba lewatle.
It just won't work. It was the late Adolf Hitler who gave to the German people a sign.
Adolf Hitler, ya famba to Germany, Pontia Obani, inele mosalifi.
He knew all about military life. And without discrediting him,
o ne a tseba ka tsa bophelo bohle ba sesole. Mentlelo ho monyatsa o ne a hlile a tseba haholo empa a tiisetsa batho ba Jeremane ka ho haha seo re se bitsang lerako la Maginot kapa lerako la Siegfried a tsholla ditono tse dibilione tsa konkreite le setala mmoho a supa boitshepo ba hae ho lona a ba a fallisetsa dintlokgolo tsa hae dithekong tse ka pele.
Restaurants and business places operated beneath the ground.
In the restaurant, they did quibble. This service at the salafat. In Bamata Hansa, the donor said the billionaires are still on the cement.
No matter how it ever went, Germany was.
Jeremane e ne e natlafaditswe. E ne e le pontsho ya polokeo.
But the modern blockbuster blown it into eternity.
Empa sethomane sa mehla ya sejwale sa le phatlolela bosafeleng le Hitlera mmoho le lona.
It was Nimrod one day.
E ne e le Nimrod etsatsi le leng ya boletseng a tla aha Tora e tla kenya setšhaba sa gabo a tla pepesa seo a neng a ka se finyelela ka bohlalefi ba gae mme a tla aha Tora e tla fita ka ngano go maru gore e tle re ga halofo ya Modimo e ka phatloa a ka mo phelekanyetsa ka dipatlisiso tsa gae tsa matlhale a ka patisa majwe le mafika go a ka phalisetsang batho polokegong ka bohlalefi ba gae yampa ya fetolwa lefela ke pherekano ya dipuo mme ba setilwe go phethela Tora.
It was Nebuchadnezzar who built the walls.
Ene le Nebuchadnezzar ya ahile marako a Babilona a nto ithorisa ka yona a le bophara ha kaalo dihloho tse tsheletseng tsa dipere le makoloi di ka beisa dipota marako.
Its gates were so big until man sweated their life out of it.
Boholo ba dikgoro tsa ona go fikela banna ba fufuletse bophelo ba bona go rometsa koporo dikgorong tsa boima ba ditono tse magolo motseng o mogolo di ne di tlhoka go bulwa ke magotla a banna go ne go se motho ya ka amang Nebukadnezare empa bosigo bo bong motlha ba futhile mokete wa botlawa ba ikgopola ba bolokeile ka moramarako a mahlale a bona ba tshwere ditlhomo tsa mehla ya bona ha hla letsole ngola le boteng mme ya ba ke pheto.
O
ka moo motho a lekileng go isa motho polokegong go itukutela polokegong ka dipontsho tsa katlego ya gae e ka re ka obane batho ba batla pontsho lebaka la yona le tlameha le be le le teng.
That would call for a reason.
Ntho e leng ka hare ho motho e tsitsilela morero ka papontso. O tswa nna e nngwe a tle a boloke.
Then God spoke up. Said, I'll give him an everlasting sign.
Yaba Modimo o bua ware. Ke tla ba hlahisa pontso ya ka mehla. Ke tla hlahisa kereke pontso ya ka mehla.
It wasn't to be a great wall or a tower. He said a virgin
ile sa tlo ba le rako le le holo ka patora o itse morwetsa na o tla emola me ya tswa le mora me le bitso la hai e tla ba Emmanuel e o e tla ba pontsho ya Modimo ya bosafeleng e nyatse ya hakakang e nyinyane hakakang.
Do you understand?
Na le o tlisisa o ba di ntwana tse o di tlolang o di mo le o di feta mo halotso ke tsona tse bo hloko ha holo ho Modimo. Na kereke ka o tlisisa se o seng hona ka katleho ya rona jwalo ka mogatlo le me a ho ya hae e me holo ka mesebetsi e tsile matso entse re tlodisa mahlo dinthwana tse bohloko haholo ho Modimo le tse kgolo ha kana ho isa pheletsong ya bosafeleng ba rona re sia ntho tseo. Modimo a re ke tla o hlahisetsa pontsho ya bosafeleng morwetsana o tla emola a tswale lesea. Hobaneng? Hobaneng lesea? Hobaneng e lokela ho ba lesea?
The creator himself must come and live in his creation.
Mopi ka seko o tlameha ho tatapela ka hara popo ya hae ho fetuwa pontsho ho motho. Hobaneng ha e loketse hore e be lesea? Hobaneng a sa ka are ke tla haha leri e kgolo mme lona bohle e kantoro ya Jakobo kapa ke tla rothisa lehodimong mme hohomeng ya lehodimo kgole le o lefa matla gore e tle re ha le ipofelela ho yona ke tle ke le phahamise. empa o tlile ka o nyatse ha holo le hore Mesia le tla tswalwa e o etla ba pontso e ke ke ya ba pontso fela empa e tla ba pontso e holo le sia khole bo hlalifi ba mahlale bo ka tshiya mopulo o jwa le se fahla mahlo empa ho modimo ine le pontso e holo hadi.
A virgin shall conceive, and this baby will be called Emmanuel, which I interpret to be God
Emmanuel.
With us.
That's the superstar.
God of heaven living with people is the
superstar.
It would be not a sign only for that day, but
for this day. God with us.
Emmanuel, God with us. This is the super sign.
Emmanuel,
this is the
eternal
sign.
The everlasting sign. The everlasting sign. Pontsu ya kamehla e o modimo o e abileng.
And why did he become dust? Very dust out of
me o baneng a ile a fetwa lerole lona lerole la popo ya hae ka sebele mupi a fetwa seo lerole la popo ya hae.
Man trying to do great big things.
Motho o leka o etsa ntho e kgolo ha empa ya re ha modimo o hlahisa pontsho e ne e le ntho e nyenyane.
Man trying to deal with big affairs. God deals with small things. Motho uleka o sebetsana le ditaba tse kgolo.
Modimo o sebetsana le ditaba tse nyenyane. Motho uleka hore ba le bohle ba tsama ka tsela ena. Tlong re ba etsise Hollywood.
God wants the minority.
Modimo o batla palo e nyenyane. O batla ho
tlwela
dintho tsohle tse kgolo. O amohela tse nyenyane.
A baby will be born. Little Emmanuel will be born.
Lesia le tla tswalo. Emmanuel e monyinyane o tla hla.
Modimo wa popo
o fetwa karolo ya popo ya ona ka sebele.
God the creator of the heavens.
Modimo mupi wa mahodimo le lefatshe ya yentse le rule le difate. Le dintho tsohle tse leng teng. O fetwa karolo ya tsona. E o tla ba pontso. O tla tla ka mogo wa motho.
He could have come some other way.
Joale akabe atlile ka mogwa o mo akabe atlile ka megwa emeng ka megwa emeng ya ho tla ha hai.
But he chose to come this way to give a sign.
Wampa wa kheta ho tla ka mogwa ona ho hlaisa pontsho pontsho e kgolohadi morwetsa na o tla emo me a tswale mora me batla morea Emmanuel. Joale ine le ka le baka lefe le baka ke lefe.
Why did he choose to become an angel?
O baneng a sa ka kgetha o ba lenyoloi. A ka be a entse ho. A ka be a tlile ele monna ya hodileng ka botlalo.
He could have become with a full.
A ka be a tlile ka tumediso e feletseng e tswa le hodimo.
Ho
telwa hare ke manyolo le dibukwa tsohle tsa le hodimo. O lepeletsa ho tswa mehohomeng ya le hodimo. Sehlwelello sa gauta. Me akabe a theuile ka sehlopa sa mmino sa lenyoloi. Akabe a entse ho.
But he said, I'll give you a sign, a superstar.
Empa o itse, ke tla le fa pontsho. Pontsho e kgolohadi. Pontsho ya kamehla. Morwetsa na o tla emola a tswale ngwana. Me mohla a neng a lokela ho kgetha nqalo e ngwana eno a tla tswallwa ho yona. Akabe a theuile ka lere. Le hodimo le mo ahetse mokganya o tletseng.
He could have come down from heaven as an angel.
Akabe a theuile le hodimong e le lenyoloi. Kapa o theuwa jwalo ka monna ya hodileng ka botlalo. Empa yena hape. Akabe a kene ka tlung ya bogosi.
But he said, I'll give a sign. And the sign was told.
Empa o itse, ke tla hlahisa pontsho. Ya ba pontsho e bolellwa badisa. Le tla mo fihlela setaleng a phuthetswe ka masela.
That's the super sign. Burned over a manure pile.
Eo ke pontsho e kgolohadi. go tswalwa go di matutudi ya moite le le phoka la modiko a sa apeswa le diaparo Emanuele diabolosi o batla o etsa dintho tse golo le tse phatsimang modimo o baballa dintho dinyatseya pontsho e gologang le tla fikela lesea le phuthetswe ka masela le robetse sejelong ena e tla ba pontsho pontsho e gologang mehleng ya hae lefatshe e ne e le mofutsana ya mokale na re ka bua ka nako e boima mothwana enwa ke mang ke Jehova Jehova modimo a fetoa motho a ikapesa moloo wa rona a itswaka go tloa go modimo le go fetoa motho pontsho ke eo go fetoa e ne e le modimo mme a fetoa motho ke se morui empa mofutsana ena ke pontsho e gologadi le batlile pontsho o itswalo ke modimo ke tla le tlhagisetsa yona pontsho ya ka mehla a kabe a tlile ka tsela e sele jalo ka ke boletse empa lesea gobaneng a fetoile lesea itse ga molongwana o wa pele o disene o a tlhamiswa sejelong seo godima moalo o wa pele go seng ga Christmas ya pele ka moalong wa gae o monyenyane wa sejelo mme mogosinyana wa lentswe la gae o e ne e le modimo o llang Jehova wa lla monna go tswa go modimo mme ya e ba motho ka botlalo e ne e le monna go fitlha lefatsheng a se na letho empa e ntse e le motho o ne a leka go etsang o ne a rerile eng o ile a lla jalo ka lesea ka gara sejelo o ne a bapala jalo ka moshanyana strateng o sebeditse ka thata jalo ka motho empa kwana e ne e le Emanuele ena ke pontsho e gologadi modimo o a ileng popong e o e entseng pontsho e gologadi e tla ba pontsho go lona o ne a futsaneile ga kale mohla a neng a fitlha lefatsheng o tlile ka popelo e adingweng popelong e adingweng ya mosadi mme a tlameya go adima lebitla go patwa go lona modimo morwetsana o tla emola a sa ka a angwa ka ketso ya bong Jehova o ile a adima popelo ya Maria mosadi go phetisa mosebetsi o a ne a tla o nehela wa pontsho ya ka mehla le go futsaneya ga kale lefatsheng ka mora dilemo tse mashome a mararo a metse meraro le halofo tsa tshebetso a tlameya go adima lebitla go patwa go lona na le ka nagana le bua ka kemolo e halalelang a the o bolelang le gona na ga le bone pontsho ya mannete ke Jehova ya fetoang e mong wa rona Jehova modimo lefatsheng e le molelig mojaki nageng eo a e bopileng go hanwa le go sututswa le go tsheuwa le go songwa lejwe le gopang go ya sa dumeleng lefika la gopiso diabolosi lefatsheng la bodumedi empa pontsho ya bo sa feleng go modumedi modimo o na le rona pontsho e gologadi
God made manifest.
Le ya e bona na
modimo o bona haditswe modimo o ithlalisetsa lefatshe jwalo ka moliliri a kabe a tlile ka mogwa o sele empa o kgetha o tla ka tsela ena mamelang sena le seke la e fosa ke nagana modimo o ne o gopotse mogopolong wa ona gore e ka gogela morabi wa motho e jwalo go modumedi ke ntho e gogelang ga modimo wa rona e ba e mong wa rona empa go ba pompetseng ba tlhokang borapedi ke kutu e gothumetsang ke tla le tlhagisetsa pontsho morwetsana o tla emola emanuele o tla ba le lona modimo o ne o gopotse gobane e tla gapa morabi wa batho ga modimo wa rona e ba e mong wa rona gore o ne a ka itswaka le go fetoa lerole la rona a tle a fetoe lesika la rona lesika la motho modimo ya entseng dintho tsotlhe mme gape e phethaditse boprofeta baprofeta ba ne ba e bone mme ntho e nngwe lentswe le ne le etswe lerole nama le o aga gara rona Jehova lentswe la fetoa motho go fetoa lerole le o dula le rona pontsho ya ka metlha e ke ke ya fela o ga re e nagana pontsho ya bosa feleng dipontsho tse kgologadi gara pontsho yotlhe modimo o fetoa e mong wa rona le gona gape o loketse e be peo ya aborahama aborahama e tlile e ne e le peo ya efa efa e ne e le peo ya mosadi e neng e tla goba tlhogo ya noa empa aborahama ga e ba o ka e tshwara o ne a ruile tumelo go modimo e ileng ya kopanya moya wa modimo le nama ya motho ke gona mo tumelo e fitlhang teng ke ka gona e neng e ka ba peo ya aborahama ga se nama yotlhe empa kopano ya moya le nama mmogo modimo go iketsa go tabola go ntsha go fothola bobe botlhe go beya nama tlasa botlhanka lerole leo a le bopileng le o phela le lona jwalo ka molekane ntho e nngwe ga e so silafatse kapa o gotlhana le ofe wa melao ya gae a ke ye ke a etsa goo ka go morwetsana ke tla lefa pontsho e seng titanic e seng un matšhaba a kopaneng empa ke tla lefa pontsho ya polokeo
And she shall bring forth a son.
Morwetsana o tla emola. Mme o tla tswala mora. Le o morea Emanuele. Ke yona pontsho. Ee.
You see in God's laws of redemption.
Le a bona melaong ya Modimo ya topollo. Jwale ka o etsaetse ka Boase le Naomi. E ne e loketse go ba wa leloko le haufi.
And the only way that man could be redeemed.
Mme mokgwa o le mo motho a neng a ka lopollwa. Modimo o ne a loketse go fetoa wa leloko le haufi ke batla gore le e bone ga ka fetoa wa leloko le ka motlha gohang le ba ruileng le ba maatla empa o tlhaetse setaleng go phuthelwa ka masela e seng go motho e mogolo empa go ngwana e ne e le modimo godima popo o kgethile go eetsa go setle jwalo ka monna ya godileng ka botlalo o tlile e le gore a tle a utlwe maikutlo a mahlomola a maseanyana o tlile gore a tle a feta ditikong tsa batšha go kaya gore a tle a utlwe mokgathala le difi tsa diabolosi jwalo ka motho le go tlhekela batho ba mengwaga yotlhe tsela ba mengwaga yotlhe le ba ditlhopha tsotlhe mafutsana
barui bohle a fetwa bofutsana hore ka bofuma ba hae re tle re be barui le majalefa le yena mmuso bontsho e ne e tla ajwa o itswaka o iketsa ntho e o sele le eo a neng a le yona jwale pontsho e kgolohadi go lla jwalo ka lesea go bapala jwalo ka moshanyana go sebetsa ka thata jwalo ka motho empa e ne e le modimo o phelang mekgahlelo yotlhe ya bophelo jwalo ka rona le ya tseba modimo o tlhagisa dipontsho tse ngata tsa gae gore e ne e le modimo o tlhagiseditse lefatshe la pele go morwallo pontsho gore e ne e le modimo modimo wa kahlolo o bolaile batho ba mehla ya nowe ka metsi le o fofisa ba lokileng ka gare a reka pontsho ya gore o ne a lokile mme kahlolo e ne e tile eo ke pontsho gore moetsadibi e mong le e mong ya sabakeng o tla timela kahlolong gore ba lokileng ba tla bolokwa ke mogau wa modimo o tlhagisitse pontsho e nngwe setlhatlheng se tukang e ne e le eng motlha a neng a thausa moporofeta wa gae wa mmalei ke utlwile dillo tsa setšhaba saka mme ke gopotse selekane saka o ile a tlhagisa pontsho e nngwe mono gore e ne e le modimo o bolokang selekane gore o ne a gopotse sotlhe seo a se boletseng tshepiso e nngwe le e nngwe eo a e entseng wa tlhagisa pontsho setlhatlheng se tukang mme ke theohile go ba lopolla shebang modimo ditseleng tsa ona tsa mosebetsi motlha o ne o bopa magodimo le lefatshe wana wa bitsa manyoloi mmoo mme wa re tlong re sebaka se seng le se seng lengolong moo o entseng eng le eng gagolo ga se nna empa e le ntate wa ka empa motlha o fitlhwang leanong la topollo o tlile a le mono go ne o se motho go yena e ne e le yena fela ya neng a katla lenyeloi le ne le keke la kgona go ietsa monna e mong ya bitswang mora wa gae o ne a keke ya kgona go ietsa e mong ya bitsitsweng ho hong morwetsana ya halalelang kapa mme ya halalelang kapa mohalaledi e mong o ne a ka sitwa go ietsa modimo o ne a tlameile go tla mme ke tla lefa pontsho morwetsana o tla emola mme go tla tswalwa lesea mme e tla ba emanuele modimo o na le rona pontsho e e kgolohadi modimo ka gara batho ba ona modimo le batho ba ona modimo e ba batho ba ona modimo le motho ba e ba bang pontsho kutu e kgothometsang go lefatshe empa tshepo e bokwang go modumedi pontsho e tla nyefolwa o kile a paka lekgetlho le leng wa paka ka morwallo gobane e ne e le modimo wa kahlolo le modimo wa mogau go ba bolokang melao ya ona wa bontsha setlhatlheng se tukang ka pontsho gore o tla boloka tshepiso e nngwe le e nngwe eo a e entseng le lewatleng le lefubedu o bontshitse gobane o ne a tla etsetsa ba lekang go etsa ka go loka le ba latelang molao wa ona tsela go sa tsweteleng se emang tseleng modimo o pakile lewatle le lefubedu le go tlhagisa pontsho gore a ka phetla lewatle tikong e nngwe le e nngwe o tla etsa tsela ya go phonyoa gore mme ga e dumele ntate ga e dumele kereke ga e dumele ga ke tsotelele ya sa e dumeleng ga e ba o e dumela modimo o tla etsa tsela ya go phonyoa o tlhagisitse pontsho ya gae gore o tla etsa jwalo ba ne ba le tseleng ya bona ba tobile lefatshe la palelo moo modimo o neng o ba baletse teng mme lewatle le lefubedu la ba kwalla mme ba kena mathateng ba sa tsebe seo ba ka sietsang modimo wa supa gobane o tla betla tsela ya go phonyiwa molekong o mong le o mong tekong e nngwe le e nngwe o sitwa go tela go tsuba nka modimo kgetlho le leng o sitwa go tela leshano o sitwa go tela go utswa o sitwa go tela mabifi nka modimo mmo le wena kgetlho le leng ga e ba o sa ikutlwe o rata o ya kerekeng mme o sa kgone go fitlha kae nka modimo le wena gang nka tshepiso ya ona o pakile lewatle le lefubedu gore o tla etsa tsela ya go phonyoa modimo o tlhagisitse pontsho tse ngata
Go down into Bethlehem.
Mosiu mohla o boleletse mbadisa. Thewela Bethlehem ho bani ka jeno lena ho tswetse Kriste mmoloki.
Christ, the anointed God.
Kriste, modimo o tlotsitsweng ka jeno lena mosadi o tswetse. Modimo. Ase o moetsa modimo jwale. Ompa a adimile popelo ya mosadi jwale ka a ka adima mmeli ona. Ho rera evangeli ho tswa teng. Jwalo ka ha a adima mmele wa hao ho phetisa mosebetsi a ratang ho phetisa ka wena. Hoba e sale Emmanuel, Pontso, Modimo le batho ba ona. Modimo o phelang hara batho ba ona. Pontso e kgolohadi ya ka mehla. Ike ke ya hloleha le ka mohla. E tla be sale e le Pontso. Le bua ka dipontso tsena. Ho ka thwika ena, pele o ka fumana pontso efe e sele, pontso ya ho bua ka leleme, pontso ya boprofeta, pontso ya matla afe a ka hodima tlholeho, o tla lokela ho kgutlela pontsho ya mantla, pontso ya bosa feleng le ya ka mehla, tsepama le ho qaleng, le ho thewa hodima motheo oo, e leng lefika, ho haola le mengwaha, mme ha ho letho le tla ho ama. Dikgoro tsa dihele di tla ema kgahlano le yona, empa ho stola le khale fumana pontso eo murwetsa na o tla emola le o tswala mora.
And he told these shepherds, here's how you find him.
Me a bolella badisa bana le tla mo fumana ka mogwa ona o tla ba ka sejelo ka modikong a phuthetswe ka masela.
And when you look upon him, believe, for he's God.
Me a le motadima le dumele ho ba ke modimo hara rona.
Sign wasn't only to the shepherds, but it was given to all the world.
Pontso eo ine sa libisa o badisa fela, empa ine neilwe lefatshe lohle. Ho motadi ba le bona ho ba ke mang, ke modimo o na le rona, Emmanuel.
When he was sure on the earth, he proved.
Motla ane a le lefatshe mona o pakile ho ba ine le modimo. A paka ho ba modimo o ne o le ka ho yena ho ba dipontso tsa modimo di molatetse.
He said, if I do not the works of my Father, then believe me not.
We say, Ekar, haki sa etse mesebetsi ya ntate wa ka. Le se ke la dumela ho nna. Empa Ekar, haki etse mesebetsi ya ntate. Le a le tsa dumela ho nna. Dumela mesebetsi. Pontso. Emmanuel. Na le ntate re bang. Ntate wa ka o nthumile. Me jwalo ka a nthumile. Ke le roma jwalo. Ntate ya nthumile. O na le nna.
He's in me and doing the works of himself.
Uka ho nna me hai. Ke modimo na meng.
Didn't Lot get a taste of that before the destruction?
Na Lot ha ka la tswa ho pele ho tsinyeo. Mo sa bone modimo o bona ha tswa na meng. A ja na mani, a no le bisela khomo. A ja bo hobe bo tswa lifong.
And stood with his back turned to the tent.
Leo ema a neile tente mo pokotlo wa hae le ka liemedi la motho nna nna ka o bona Abrahama e le mojalefo wa lefatshe ke ka mantswe a mang ke tla mo tsebisa yona.
Then he said, Abraham, where is your wife Sarah?
E ne e le mang ya ba o re Abrahama Sara mosadi wa hao kae ya mo tshosa modimo ka seriti sa Kriste ya entswe nama hore o ka tenteng ka morahao. Sara a tsheya mme ya re obaneng Sara a tsheile. Itse a Emmanuel a hlaka popelong ya mosadi sebakeng sa ho hlaha jwalo ka Theofani a re jwalo ka mehleng ya Lota ho tla ba jwalo le ho tleng ha mora motho.
When he was on earth, those apostles went.
Mehlenya ha ile fatseng ba apostola bao ba tswile ka evangeli. E sitile le manyolo a nyarela hodima mekwallo ya lehodimo. Mehohoma ya naha e kganyang ho nyarela ka ho yona. Lona ba ngola lengolo. Jwalo ka ha ke le bona lengola. Timotheo wa pele. Tharo le shmetselela. Ha ho kganyetswe. Sephiri sa borapedi se seholo.
For God was manifested in the flesh.
O ba modimo o bona hetse name ho dumelwa lefatshe le ho bonwa ke manyeloi. Manyeloi a ile a phahama ho tadima modimo a kile a tsukutsa mare a ona ka pela hae a ntse a hweletsa wa halalela
wa halalela mohla a neng a dutse mono jalo ka topalelo ya mollo di halalelong tsa lehodimo mme motlha a neng a fetoa motho manyoloi a tlile mme a tadima go mmona jehofa a entswe nama e tlile ga o ganyetso sepiri sa bo modimo se segolo ke tla le neya pontsho ya kamega gobane modimo o entswe nama gara rona o ne a ile nameng e tla ba pontsho ya kamega e seng fela go badisa o sheba le go dumela empa bakeng sa lona Branham Tabernacle le bakeng sa lefatshe le na le setlhogo go dumela gobane eo ke modimo modimo o tlaisitse pontsho eo jesu o itse jalo ka ntate ya phelang a nthumile mme a tsamaya le nna mme a ne a le ka go nna le nna ke le roma jwalo ntate ya phelang go tsamaya le lona le o baka go lona pontsho ya kametlha mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena bonang ke tla ba le lona le ka go lona o isa pheletsong ya lefatshe ke tla ba le lona o isa ketelong ya lefatshe ke tla ba le lona teng motho jalo ka ga ke boletse pele o batla go moetsa nthwana modimo o mokgutshwane e ne e le motho modimo o ne a sebedisa motho modimo o ne o sebedisa nama e o e bopileng ka sebele gore o tle o bope ka yena le o tlaisa bara ba bangata ka yena lengolo le re ka mora eo ya nang le kutlo ka mora a le mong botlhe ba tlotse ka mora ya utlwang botlhe ba tla phela e leng ba dumelang modimo o na le rona pontsho o itswe eo e tla ba pontsho o ne a rata o lebisa go yena jalo ka mora motho motho ka seko motho fela ga ke letho morao sitwa o etsa letho a inotsi empa ke ntate ya neng a ile ka go yena emmanuele modimo elesia modimo jehofa modimo leseanyana leo le ile lalla eo e ne e le jehofa na le a e bona modimo o phelang ka gara lesea modimo o phelang dilemong tsa botšha e ne e le motšha wa mofuta ofe o ile a beya motlhala motlha a neng a latlhetse ntate wa gae le mme wa gae ba tlile ba mo batla mme ba mo fitlhetse ka tempeleng e be o ile a reng jalo ka motšha naga le tsebe naga le tsebe ke tshwanetse go ba mosebetsing wa ntate wa ka motlhala wa batšha jalo ka motho a thikganya yotlhe ya lefatshe e ne e neilwe yena ntho yotlhe e ne e beilwe matsong a gae go ba ya fetisang ka bogolo gara batho botlhe morui ya fetisang batho botlhe ke mang ya neng a ka bolelela batho mo tlhapi e e nang le ditšhelete ganong e leng teng a hula metsi a monate ka go fetisa didibeng le o a fetola veine a ka fetola ntho efe a lakatsang go e fetola o nka dibaskeite tse tlhano le go fepa dikete tse tlhano ka maatla matsong a gae go ba monna e megolo a mpa a ikgethela go ba mofumanei a bile a tlhoka lebitla motlha a neng a ešwa a tlameya go adima le leng emmanuele ena e tla ba pontsho modimo o tla jwang ka go mofutsana modimo o sebetsa jwang e tla ba pontsho ya kamega mmogo le mafutsana ba sa rutegang pontsho o itswalo ke moporofeta e mogolo wa mosadi a nne motlha simeone a neng a phamisa matsoo a gae tempeleng le go tshwara mothwana eo a phuthetswe ka masela a šwabaneng a nna ore ke pontsho e tla nyatsiwa bakeng sa go ga iseraele empa go phutwa gape mmogo le gona go ba lesedi go baditšhaba eng modimo o na le rona e seng ka ra barui le baikgomosi empa ka o ba fumanei go tlaela ka setaleng modimo o na le rona o ne a etsa dintho tsa mofuta ofe shebang dintho tsa gae tseo a di boletseng mo tlhokomeleng seo a se buileng gobane modimo ka seko o itse enwa ke mora wa ka ya ratwang mutlweng enwa ke mora wa ka eo ke kgatlhiswang ke o dula go yena mutlweng a re ke tla ba le lona ka metlha go isa bofelong
He sent forth his apostles.
We the aroma ba apostola ba hai ba hotetsa lefatshe. Matsatsi a bona. Jalo ka ha modimo o ne o le mong le motho.
They baptized the people in the name of that God, Jesus Christ.
Ba ile ba kolobetsa batho ka lebitso la modimo o. Jesu Kriste ba phetse haufi le yena ho a bileng a iponahatsa ka bona ka mehlolo le meka le ka dineo tsa moya o hallang modimo o na le rona ba ne ba rera ba re modimo wa nnete le o phelang o ne o le mong motho o kile a aga ditora tsa mefuta yotlhe hodima medimo e meraro kapa e mene kapa medimo e mmedi empa ho na le modimo o le mong molaetsa o o ne o tla boela o tsoswa letsatsing la ho qetela.
Better get your thinking on now. Open up your hearts.
Limpele qale le nahane jwale. Bulandi pelo tsa lona. Kopa modimo ho le senodela sena seo ke itukisetsang ho se bua. Mohla a neng a fihla, o phethile seo mo profeta a se buileng.
And when he's coming in the last days.
Me mohla a tla matsatsing a qetelo. Mehleng ya dipula tsa morao tsa modimo, mohla pula ya tsheola le ya hwetla di tla tshollwa, o tla fihla hantle fela ka moo ho neng ho profitilwe ka yena.
It shall be light in the evening time. What was to happen?
Lesedi le tla tjhaba nakong ya mantsiboya. Ho ne ho tla etsahalang? Emmanuel, yena mora. Lona le sedile tshwanang wona modimo o tlileng wa ahanameng mmoho le batho ba hai ka letsatsi la Pentecosta o tla fihla ka mokgwa o tshwanang matsatsing a qetelo goba e tla ba lesedi la mantsiboya. Ke eng? Go tla hlaha pontsho, pontsho ya ka mehla. Modimo o na le rona, modimo ka ho rona, modimo ka rona. Motho le modimo ba e ba bang. Jesu o shwele o neelane ka bophelo bo bo theko e thata ka qeto ya hae molaetseng wa Sontaha se fetileng. Hobane o bonetse ka qeto hore a tle a tlise bara ba bangata ho modimo, Emmanuele le rona. Batho ba lesedi la mantsiboya le ne le tla ba hohela. Mohla modimo o neng o hlahisa pontsho, ena e tla ba pontsho. Modimo o tla be o a ile nameng, o ne a hopotse hobane e tla hula maikutlo a batho e entse jwalo. Hobane bohle ba mo amohetseng o ba neile matla ao ba bara ba modimo. Mme e loketse ho hohela batho ba lesedi la mantsiboya mohla lesedi lona leo. Le tla bonahatswa modimo le Kriste ba bang. Petrosi o itse ho ke o tsejwa hobane modimo o entse Jesu enwa eo le mo thagisitseng morena le Kriste mmoho. Pontsho e songwang empa masedi a mantsiboya a fihlile mona. Jwalo ka mofu moreri wa evangeli, mohla molaetso wa Pentecosta o neng o qala kgetlo la pele. Mofu ngaka Heywood, pejana fela, yena ke a kgolwa ha e ka ba mehleng ya sehlohlolo sa hae tsatsi le leng itse ha moya o mo fihlela. E ne e le seroki ka thoko ho moreri, o ile a phamola pene ya hae a e ngola. Lesedi le tla tjhaba nakong ya mantsiboya. Ruri le tla fumana tsela e yang kganyeng. Tseleng ya metsi ke lesedi kajeno. O badilwe ka lebitso le tlotlehang la Jesu. Batjha le baholo ba kang sebeng sohle sa lona. Mme ruri moya o hallang o tla kena ka hare hoba masedi a mantsiboya a tlile. Ke nnete, Modimo le Kriste ba bang. Masedi a mantsiboya ha e ba re tsamaya lesedi la mantsiboya, pontsho ya mantsiboya jwale e ne e tla ba lesedi lona leo, pontsho yona eo, pontsho ya bosa feleng. Ha o le jwalo, dipontsho tsona tseo di tla latela lesedi la mantsiboya. Le ya e bona na le ka e utlwisisa?
That's the message this Christmas.
Oh, ke molaetso wa Christmas ena. Masedi ya mantibuya. Dipontso tsa Mesia di letetse ha. Ditetse molaetsa ha. Masedi a mantibuya a fihlile.
They'll turn you down.
Ibuwa ham. Bata o hala. Bana be. Ke mang ya mo hanne bana babo. Ane barata o mona a itsa mehlo. Empa ha o fihla Calvary. Bohle bane ba le kae?
When it comes to that crucial moment for God in His truth and His Bible,
how fish wa mutsutsung o wa pitlahano mo modimo nneteng ya ona le bebele ya ona o lokela ngo bonatswa ba o kai ba gutlela morao.
There shall be a sign given unto you, and these signs shall follow. Le tlafua
pontso mme dipontso tsena di tla latela. Mesebetsi eo ke e etsang le lona le tla e etsa, le e fetang ena ho baki ya ho ntate wa ka. Lesedi le tla tjhaba nakong ya mantsiboya. O letsatsi lena le lefifi leo re fetileng ho lona, empa e se le dilemo tse 40 maru a ntse a phetleha. Ka ntjhafatso ya pele ya ho hlahisa molaetsa o re Modimo le Kreste babana, hore Modimo o ile a bonahatswa nameng, o ikgethetse ho aha nameng ya motho. Mme ka jeno ba moetsa ntho e dutseng troning, ba moetsa ntho e nngwe ya mehleng ya pele ho nalane. Ba bang ba bona ba batla ho mo kgutlisetsa ho mofilosofi, ba bang ba batla ho moetsa moprofeta. Empa moena ke Modimo ka ho wena, Modimo o bonahatswang nameng. Jwang? Ba mo tsebile jwang hore e ne e le Modimo nameng? O itse, e ka re ha ke sa etse mesebetsi ya ntate wa ka e tla ba ke le boleletse phoso, empa e ka re ha ke etsa mesebetsi ya ntate wa ka le mpe le dumele. Mme jwale ntho yona eo, molaetsa o boetse o a tsoseletswa matsatsing a qetelo, molaetsa wa hore ke mang, seo a leng sona. Emmanuele a ileng ka ho lona ka mesebetsi e tshwanang le eo a e entseng ho iponahatsa ka lona. Tsona dintho tseo a di entseng ke lesedi la mantsiboya e a nyatsuwa ke tsela e thata. E ne e bolela ho hong ho mohlanka wa morui kwana pelo ya hae e ne e lapile. Ho tla ho Jesu le hore Rabi, ke lokela ho etsang hore wa bophelo bo sa feleng? Hore boloka melao. A re ho ke o entse e sale le bongwaneng, hore o batla ho ba ya phethahetseng jwale hore ntatele. Empa a tloha a hlomohile e ne e le theko e thata haholo. Hola a ne a mo fa tjhelete le ho ha kereke e kgolo kae kae, o ingodisa e le setho, a ka be a e entse ha bonolo. Na ha le bone ka moo e bapisitsweng ka jeno hara barui, ba bang ba ne ba le teng. Ha se barui fela, empa le bafumaneng. Bongata ba bona bo tswa dikgatampin tsa seretse le jwalo jwalo. Ba e hanne ka baka la botumo. Bane o ne a sa tuma. E ne e le Emmanuele, ba itse eo ke nyatso, hoo ke diabolosi, ke bokgoni ba o bala kelello, hoo ke Belzebubu. Baruti ba letsatsi leo, dikereke tsa bona tse kgolo di itse di thole. Empa Modimo o itse ke pontsho ya bosa feleng, pontsho e kgolohadi, pontsho ya pontsho tsohle. Ha e le moo Modimo o na le lona le ka ho lona ho isa pheletsong ya lefatshe. Yeo pontsho ya lona e kgolohadi e feta pontsho tsohle. Ke pontsho ya pele, diketso 19. Batho bao ba ne ba loketse ho kgutla le ho elellwa pontsho eo le pele ba ka amohela moya o hallang le ka mohla. Diketso 19:5. Kwana modumedi ya neng a ka katletse bebele, mme a ena le moledi ya kgabane ya neng a ka paka hore Jesu e ne e le Kreste, kwana le pele ba ka kena ho yona. Mme ho bona pontsho, ba ne ba loketse ho tla le ho kolobetswa hape, ho bewa matsoho le ho amohela moya wa hallang. Ke nnete. Empa nakong ya mantsiboya, masedi a tjhabile mona, mme e a nyatsuwa, e entswe motlae, e bua hampe. Moprofeta o itse e tla songwa, kutu e kgopang.
Evil spoken of, made fun of, criticized.
Ho bua hampe, ho songwa, ho nyatswa. Emmanuele ka ho rona, a sebetsa thato ya hae ka rona.
Oh, today, my pilgrim brother.
Oh, kajeno moena wa ka wa moeti, kgaitsedi, dumela pontsho eo.
Look into the manger. of your own heart.
Sheba ka sejelo sa pelo ya hao ka sebele. Me o bone haiba o ka gona ho bolela ka ho wena.
See the sign that the shepherd sees.
Ho bona pontso eo ba disa ba e boneng. Modimo na me. O aile harama futsana ba hloki ba lahlua. O bona haiba o ka itlwisisa modimo ka pelong ya hao modimo ka mona o sheba le o bona haiba a iponahatsa ka nepo ka mosa le ka bonolo jwalo ka a kile a etsa dilemong tse mmalwa tse fetileng ngwanana o kile a ya koleging mme mo le metswalle ya hae e mengata mono a fetoa gwa le bohlajana haholo go fapoa thuto ya habo ya mahaeng ya gale jwalo ka mme wa lelapa la mahaeng mme ka tsatsi le leng a etsa kgetho dilemo di ka bapedi ga morago go etela mme wa gae gape a mo ngolola telegramo a mmolela a tla fitlha ka trene ya gore le gore go mo kgatlhanyetsa stationeng le ya o le jalo o ne a feleheditswe ke gwale bohlajana e nngwe mme e se e le gwale bohlajana le ena mme a tla le e mong e batla e le moikalakatisi wa sejwale tsebanyane tšhatšha ye ntšha mme ga a fitlha stationeng itse ga a qala a theowa trene a sheba mme ya ba mmae o eme mono a tadimile ka thata ka bokgoni botlhe ka o yena go bona mo moradi wa gae a leng teng mme itse ga ngwanana ya a nang le ena mme a mmone ka sefatlhego se mabadi le matso otlhe a tlhabogile mme o ne a shebala a tshabea a tsofetse mme a nyarosa mme ngwanana ya a feleletsang maria e monyenyane a re wena ke a ipotsa na setswatsana seo sa gale se soto ke mang mme ngwanana a swabela mmae a re ga ke tsebe na ke mang mme mmae ga a bona moradi wa gae a mo mmathela a mo hamarela ka diphaka a tala a mo aka a mo nena gore ga ke o tsebe o fumane motho ya phoso goba a ne a sa batle o ikamanya le motho ya ka tshewang ke motho e mong le go songwa a tswatswa go le monna molaodi wa trene a eme gaufi a tshwara mosetsana eo lehetleng a re ga o swabe wena mothwana ya madimabe ke sa gopola ketsagalo eo gantle mme batho ba phuthega go tla utlwa se neng se etsagale mme a pepesa ngwanana eo gantle mme a re mosetsana enwa motlhang o o ne a e se tshware dikgwedi tse tshelela a ke ene sethutwaneng sa gae phaposing e ka godimo mme mmae ya theko e thata mosadi ya fitisang ka botle e o nkileng ka mmona le ka motlha go rialo molaodi wa gale a re ntlo ile ya tšhela mmae a ntse a fanya diaparo mme baaisane botlhe ba titima ba ntse ba hweletsa ba e bone mme a sa ka a tlhokomela e ne e le ka mathuleng a ntlo mme malakabe a se a tshwere gantle mme a se a lakomela sebakeng le gore ba ne ba sa kgone go thiba mme eo ya tlhafetseng lesea le gae le ne le le ka mokatong o ka godimo le gore botlhe ba hweletsa o ke ke wa phunyeletsa malakabe ao ao empa a phamola lakane letsong la gae a tla e fanyea mme e le lakane e metsi mme a ithatela ka yona a kenelela malakabe a mollo a tloa a nyoloa ditepisi a sa ikgopole kotsi ya gae itse ga a fitlha moo a tseba goba a keke a iphuthela ka lakane ga a gutlela morago empa o pholosa botlhe ba moradi wa gae ya a neng a tla mo latela a phuthela lesea ka lakane le go matha garamalakabe sefatlhego sa gae se le lepalapaleng le matsoo le diphaka wa tlabola nama ya mmele wa gae wa honyetsa marama a gae a mana masapong wa mosenye wa motlabola moriri le ele go fitlha kwana masapong a monwana
Said she become ugly you might become
hore o ile a fetwa emo hore wena o tle o be motho atela botle ba hai atela tsohle tsa hai hore atle a pholose wena me a ti wena wa ema me o swabela me e o ya theko e bohlokwa mwina ha ke bona modimo modimo wa le hodimo o hlubuhile trone ya ona botle ba ona le sohle se o neng o le sona go tswallwa godima moitedi go phuthelwa ka dikatana go songwa ka dipontsho tsa ona le dimakatso tsa ona go bitsollwa diabolosi na nka o swabela tšhe monghadi le sa lefatshe la gale le etse seo le se batlang go nna ke pontsho e kgologadi moya o galelang ka go nna o tlhaba mokgosi e ka etsa gore ke itshware ka o kabolang mme ke be monna wa letlhanya ka lefatshe lena empa nkeke ka latola yena ya nketseditsentseng ngata ga kana o nkile sebaka sa ka lefu o nkile sebaka sa ka calvary o entse dintho tsena tsotlhe o theohile legodimong go tswa ditroneng tse tshweu tsa perela go fetoa motho go latswa mahlomola a ka go feta molekong wa ka go tseba go ba mmoelanyi a lokileng go nna go ntsamaisa le go ntataisetsa bophelong bo o sa feleng mme ka bofuma ba hae ke a ruiswa ka lefu la hae ke fuwa bophelo bophelo bo o sa feleng semolatoleng le se mo swabele le se mo swabele le mpe le mo hamarele le gore ee morena wa ka ya rategang mphe se sa ba entse ka letsatsi la pentekosta morena mphe moya o halalelang go tshollela pelong ya ka ga ke tsotelele seo batšha ba se buang ga ke tsotelele seo lefatshe le se buang ga ke shebe go bona ke shebile go wena ke eng o ingodisa kerekeng tšhe pontsho e kgologadi emanuele modimo o na le rona a re rapeleng kara letshwele la batho o seng gona nna ba bangwe ba teng ka mona ba ka ratang gore go nna ke swabela bophelo ba ka ga ke swabele yena ke swabela bophelo ba ka go nyegela go yena ya entsweng bobe le go nyatsiwa ke lefatshe motho wa mahloko ya tsebang mahlomola botlhe re ne re mo patetse difatlhego tsa rona o boletse moprofeta o ile a nyatsiwa mme a latolwa le a o le jalo ra monka e le ya otlwang le a lauwang ke modimo athe o tlhabetse ditlholo tsa rona mme a tetekwa ka baka la magopo a rona kotlo e re tlisetsang kgotso e moetse godimo mme re fodisitswe ka maqeba a hae na o ka mo swabela haeba o le jalo tlo a le tare mme o bakele sebe sa gago haeba o sa mo swabele mme o swabela bophelo ba gago bo o mo nyeetseng bona ntho e tshabeyang ga kalo o kile wa swaba gafetsa ka pela mookamedi ka pela motswalle wa gago wa basadi ka pela motswalle wa gago wa monna ka pela motswalle wa gago wa ngwanana kapa motswalle wa gago wa moshanyana e sale o mo swabela emanuele ya a ileng ka wena phamisa matso a gago ore modimo ntshwarele ka o badihlong morena wa rona le modimo wa rona re o kopa ka boikokobetso le ka mohau a moela tshwarelo ya rona o seng gona ka baka la dikgaelelo tsotlhe tsa rona gobane botlhe re molato ka dinako tse dingwe re molato ka go emela nnete re molato ga ba batla go re bitsolola ka lebitso le kgopo jalo ka oo mohalaledi mothethei kapa ntho e kgopo e seng jalo kwana ka dinako tse ding re honyela jalo ka petrose re nto ikomosa mollong wa sera re tshwarele morena selemo se setšha se ya re atamela re ke re kale goreng yona ena mere bone pontso e golo ha di ya modimo hararona modimo o philang le rona o a ka ho rona o sebetsa o etsa hantle ka mo a yentseng ka teng me masedi a mantsibo ya a teng mona re tshwarele di khaello tsa rona re tshwarele di be tsa rona me ka mo hau o moholo morena rona re amohela mpho ya hao ya Christmas mora modimo o ahana menya rona le role la rona o phila le rona o halaletsa tsela ya ona ka madi a ona ka sebebe le o re fatisetso ya bophelo bo sa feleng re ya o leboha ke ya o leboha morena ka mpho e hlollang ena e tswang ho modimo o bane ke mpho
a gift of the Holy Spirit all packaged up
mpho ya moya o halalelang tsohle diputetso ka lebitso la morena Jesu re thabela o e amohela re ya o leboha hobane kereke ya rona e emela pontsho eo goba pontsho e emetse thuto ya kereke re ya e emela e ya re emela mme e tsejwa hara bakreste lefatsheng lotlhe ka jeno e leng sehlopha sa batho ba ba fumaneng ba sa balang mane 8 le Penn Street Jeffersonville
that Emmanuel the pillar of fire
uri Emmanuel tu pallo ya mollo e tswa le felle Jesu wa Galilea moya wa halangwa Pentecosta
made manifest
o bona hatswa ka dipontso tsohle tsa Emmanuel maseding a mantsibuya re lebua haholo morena mi baba mba ke ba ibone mi ba amohele
for we ask it in Jesus name and for his sake and the church's sake amen.
O ba re kopa ka lebitso la Jesu. Le ba kensa hai, le ba kensa kereke. Amen.
I wish I had the voice.
E ka re nka be ke fuwe lentswe la sibini. O la nka fuwe lentswe la sibini hona jwale. Nka thabela ho lebine la sefela sa ka e le thatohatsi. Singotswe ke motswalle wa ka ya ratehang. William Booth Clibborn.
Down from his glory.
O tewile khanyenya hai. Bali ya kamihla.
My God and Savior.
Modimo le moloki wa me o tlile. Jesu ine le libitso la hai.
Born in a manger.
O hlaetse sejelo. Ke molata ho bahabo. Modimo wa tshotleo. Dikeledi le hlomoo.
Oh how I love him.
O ke morata jwang? Ke mo adora jwang?
My life, my sunshine.
O pilo baka. Ke sedi laka. Tso hle hona.
The great creator.
Mupi e moholo a fetwa moloki waka.
And all God's fullness dwelleth in him.
Me botlalo bohle ba modimo bo aile ho yena.
What condescension.
O theoha ho. O re kiseditse topollo.
When in the dead of night
hi ka ya bosiu u dimetse ba ho seletho ya ba ho hadima le hadima le ditsenene modimo o bo hlokwa o bonolo wa tela bogabane ba ona wa ina mela sejelo se dale sa muite ho tswalwa teng wi na ma ho hohela ho hapa le uphulusa moya waka.
Oh,
ke morata jwang, ke mo adora jwang.
My breath,
efumulo yaka, e sedi laka, tsohle honna.
The great creator.
Mupi e moholo a fetuwa moloki waka.
All God's fullness.
Me botlalo bohle ba modimo bo aile ho yena. Me o ka honna. Le nna ke ka ho yena. Le ka holona. Ka tsatsi leo. Letatsi ba o bani ke ka ho ntate. Ntate o ka ho nna. Le nna ka ho lona, le lona ka ho nna. Modimo Emmanuel o na le rona. Ine le Emmanuel eo ya bone George Wright. A dutse tlase mono hona jwale. O ne a robetse mono a iso. A ti di naka tenne. Di ne di mo feta mohalotso. Ine le Emmanuel eo. Mohla a neng a tlameha ho adima popelo. A ti o ne a tlameha ho adima libita wile a adima mahlo a ka hore ya o bolelle moena George uri ya lo morena o tla chika libita la barreri bao le di ntho tse mo jang ditseo ine le Emmanuel eo ine le yena eo mababi le di powerful tswana tsatsileleng moru ine le yena eo mababi le Margie Morgan ya dutsi mmono ba ba mbohle
is the same one who bought
yena ya adima matla a kelello dithokutlo tsa mmele o itlhaisa o lefatshe ka jeno ka wena mehleng eo masedi a mantsiboya a tšhabileng modimo a be le mohau motswalle ke qeta nako ya lona e ngata ga re e lekeng re fe lehlaso o ke mo rata jwang ba ba kae ba e tsebang
For him to show his grace. A mother brings a little baby here with leukemia.
Jwale ke nako ya hore a bontshe mohau wa hae. Mme o tlisa leseanyana mona le tshwerweng ke leukemia mo fetse mothapong wa hae wa madi. Bobe bo o lesea modimo lentswe la ka ke lena bua lena mme o tla ba jwalo. Ane morena o boletse ire o thaba ena sutha o sa belaele o tla ba jwalo ka lebitso la Jesu Kriste mora wa Modimo ke gale madiabolosi eno ya bitswang leukemia bolwetse ba mmele wa ngwana enwa o tla tlhoa e tlameha go le tloela ka lebitso la Jesu Kriste o ke go be jwalo. Morata Juan ke mpa ke sa gone ho letloela fela ke batla jwalo jalo ka Jacobo ho itshwarella ka lona.
Adore him, my breath, my sunshine, my all in all. This shall be
bonso e taba ena
the great creator became Savior and all God's glory dwelleth in Him. Isn't He wonderful?
na ha ba batse na o ikutlwe o batla mo humamela fela ka moya humamelang yena fela itibaleng fela joale le se ke la swaba
the Holy Spirit here that's the Holy Spirit
moya o halalelang o teng mona ho ke moya o halalelang ka mo sa fela ka mogwa wa hao Gimo.
What condescension bringing us redemption. This shall be a sign when in the dead of night not one faint hope in sight. God precious tender laid aside his splendor. Think of what he did. Stooping to woo, to win and save my soul.
Are pahamise matso a rona re sa sebina.
Understand the riches, the fullness of your spirit.
Morena rike kira khona ho utlisisa. Maruo botlalo ba moya wa hao ho fitlela re mona ka tsatsile o atlang ho tla ka lona.
We may be sleeping in the
mo someone re tla be re robetse le role. Ka tlamea ho khutlela le role la mantla. Empa ho ho ke ke ha ntshwenya le ka lethwana.
I know that he'll call and I'll answer.
Ke a tseba hore o tla bitsa mme ke tla araba. Ke tla mmona ka moo a leng ka teng. Mmele ona o bolang o tla fetolwa ho etswa jwalo ka mmele wa hae ka sebele o ganyang. E tswe a tseba ho beha dintho tsohle tlasa hae. Ke tla dula ke o leboha ka mpho ya Christmas ya Kreste ka pelong ya ka. Ho tseba hobane e sa le Kreste eo, hobane o etsa ntho e tshwanang.
He makes me feel and act.
O etsa hore ke ikutlwe le o itshwara jwalo ka ha e ntse qalong ho mohlanka wa ona.
I'm thankful for a church.
Ke leboha kereke e ka lefatsheng lohle e hlolang, e neng e rerwe pele, le ho bitswa, le ho tlotliswa, le ho tiiswa, le ho kgethelwa mmeleng oo.
I find them in Asia, Africa, Rome.
Ke ba fumana Asia, Afrika, Roma hohle, Indiana, na ka bophara, Afrika, hohle lefatshe ho pota, ke fumana kereke eo e hlolang, e tsebang hore o tlile ka nama. Mme o boletse seo, moya o mong le o mong, ka bebeleng ya hao o itse, moya o mong le o mong o sa boleleng sena, ke moya o fosahetseng, Antikreste.
Every spirit that doesn't witness this same thing,
moya o mong le o mong o sa boleleng sena hore Kreste o tlile nameng ya rona ke moya wa Antikreste. Ntate Modimo nthuse ho utla mafatsa ao ka ntle kwana. Ke a bona, Morena, ka ntle kwana ho bona ba lepera menyako, ho sheba India kwana mane Taj Khorong.
Them poor things crawling on the ground, no feet.
Batwana bao bao futane ile mba khasa mfatsi. Ba sina maoto. O bona ba shanyana ba batho ba futane ile nkwana Afrika. Matso a bona a phametse udimo.
Oh God, send me Lord.
Oh Mudimo Roman na morena. Le nyolo ile tla ka le shala la mollo. Si saka hari moeng wa ka morena. Le ho ntsha manya o hle le bohlaswa. Ke tle ke tlue jwalo ka le la kabela Mudimo. O utla mollo ba le fifile le tsholetso. Shano lo fatsa kerekana ya ka morena. Oh ke bona motho wa le rojana o thewa mona. Le o bona batho ba rate ya mbana. Batho ba ganna makoloi a bona. O ba tsheya. Bani ba phamise matso a bona. Ba rorisa Modimo. Empa ka tsatsi le leng Jesu o tlatla. Mme dintho tsohle di tla lokiswa. Re ke ke ra swaba morena. Re tla itianya le Paulosi wa boholoholo le hore. Ha ke di hlong ka evangeli ya Jesu Kriste. O ba ke matla a Modimo a isang tokollong. Bophelong bo sa feleng. O emo le emo ya dumelang.
Help us to live that way, Father. We're worshiping you now in the spirit.
Re tuse o phila ka tsela e o ntate. Re o humamela jwale ka moya. Dibakeng tsa lehodimo. Re o leboa ka ketelo ena o seng hona ka lebitso la Jesu. Amen. Hang hape fela na le tla etsa jwalo.
Ke batla ho fitisang ha hai
wena ha o jwalo do eo ke kgaitsedi ya ka ka nama
my daughter-in-law they want more of God
ngwetsi ya ka ba batla Modimo ho feta wena Grimsley watla o batla Modimo ho feta yona wena Wood watla wena Collins moreri wa Methodist Masadi wa hai baba
This is the works of the Holy Spirit calling him
Ena ke me sebetsi ya moyo halang o bitsang ka seko E hlalosa ka mokgwa wa hao jwale.
The sheep of your pasture. Feed them, Lord, on thy spirit.
Lord. Morena, morena. Kibana. dinku tsa legulo la hao ba fepe morena ka moya wa hao.
They are giving themselves to you, Lord. They are consecrating their lives to thee.
Ba inela ho wena morena. Ba nela maphelo a bona ho wena. Ba eme ho bane ba sa hlaje ke dihlong ka evangeli ya Jesu Kriste.
We know that you're here, the great pillar of fire, the Christ.
Re a tseba hore o teng mona. Topallo e kgolo Kriste. Moya o halalelang.
My breath, my son, my all in all, the great creator, became my savior, and just speak in your own words now. That's the Holy Spirit that brought you here.
Bua ka mantswe ha o fela joale. Ke moya o hallang o tlisitse mona. Mulele fela hore o amorata.
Same Holy Spirit that raised him up.
Wona moya o halalelang o batsusitse ka Pentecost. O emi mona o alla. O bokolla. O nyakalla.
The great creator. My Savior and all God's without reluctance, flesh and blood. His substance, a little baby in her. He took the form of man, revealed the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrifice of Calvary. And now I know thou art that great I am. Oh, I love you. Oh, God.
Oh, le rato le keken lan tlhuboa. Le rato le fuparang pelo ya ka o feta ntho efe.
The sweetness of the presence of the Holy Spirit while his church is.
Monato wa botemba moya o halalelang. Kereke ya hai e santse e eme altareng.
Adoring. Looking into the manger.
O adora o shadima ka ra sejelo. O bona se bonweng ke banna ba bohlale. Modimo o entsweng nama.
Became my savior. And all God's fullness dwelleth in me. If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. While quietly.
Glory, glad to see His name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Oh, so highly teng bophelong ba hao. Ipulele yona jwale ka pela sefatlhego sa moya o halelelang ka khutso.
Look into your heart. See if there's a manger there that can stand the criticism.
Hallelujah.
On your confession that He is God.
Oh, amen.
Sheba ka pelong ya hao go bona haeba sejelo se le teng mono se ka mamelang nyatso modima maipulelo a hao gore ke modimo.
Your heads bowed now. Just offer a prayer yourself.
This is the Holy Spirit. Can't you feel the gentleness of the Spirit?
Where there are tongues, they shall cease. Where there's prophecy, it
shall fail. Where there's knowledge, it shall fail. But when love is come, empa mohlale rato le tlileng le hlola ka mihla.
Love suffers long. It boasteth not itself. It is not puffed up.
Le rato le amamella ali thorisi ali khomosi ali etse hampe ka bobe.
But it humbles us. Sweetness is
empa le are kokobetsa le are nolofatsa.
Let's pray now, each one in your own way, thanking God for what He's
done. Oh Lord, thank You for
your faithfulness. In the sweetness of
the
song,
ka molodi wa pina ena, e hlalosang ka dinoto, ha se modumo o sa kgetlweng,
but a sound that means to us,
empa modumo o bolelang ho rona hore modimo wa rona ke mang jwalo ka lentswe le hlalositse.
Now the music expresses it. Now
jwale mmino o a hlalosa, jwale dipelo tsa rona di a hlalosa. Morena, boitshwaro ba rona nna ho wena, re tla ka pele ba ema ka maoto a bona ba o rata.
Together, Lord, we stand as Your sheep.
Mmoho morena re eme jwale ka dinku tsa hao. Dinkutsa mahulo a hao re rata dijo tsena di molemo meng ya rona. Me re a tseba modimo o phela le rona. Re a tseba modimo o ile wa gogothelwa ka o Kreste, me Kreste o ile a gogothelwa ka o kereke. Me ke rona bana re eme ka jeno mohla marapedi a mefuta yohle le mefuta ya madumedi le mekgahlelo, mefuta yohle ya ditumelo, empa kwana lentswe le a ipuella modimo o bonahaditswe. Pontsho e kgolohadi ya hore modimo o santse o bonahatswa nameng ya batho ba ona, o etsa tsona dipontsho le meka, o bonahala ka sebopeho sa leru topallo ho aha hara rona, o senola dipelo tsa rona o re bolella tse tlang otla, o fodisa malwetse a rona, o etsa hore re habe lehodimong ho fitlhela re sa itsebe, ho fitlhela re etsa dintho tse makatsang ho bana ba lefatshe. Ba emella thokwana ba tsheya mme ba re hopotse re hlanya jwalo ka ba entse ka Pentecosta hore na bao bohle ha ba tawa.
My breath, my sunshine, my all in all.
the great Creator, is my Savior, and all God's fullness dwells in me.
Na o ka phamisa matso a ha o jwale, o itlama ka tumelo ya ha o modimo, dikano tsa ha o modimo, o tshepei ba ha o le nnete o modimo, kereke e tswile. Rona jwale morena re itlhaisa ho wena, ka mora le hlonolo lena la ponahatso ya boteng ba ha o. O tseba hobane modimo o santse o bonahatswa nameng ya rona. O fetuile lerole la rona, a fetuwa moluo wa rona, wa itswaka ho tswa ho modimo ho fetuwa motho, hore motho a phele ka ho yena. Mme re utlwile ho seng hona meng ya rona, re bona mesebetsi ya hao le diponahatso tsa hao, re a o rata, re itlamella ho wena botjha, ho hlompha, ho rata, le ho etsa hohle ho re ho tsebang, ho ka kgahlisang. O phela maphelo a kang a bakreste a kekeng a diela sekgobo, empa e tla ba lehlonolo lebitsong la hao le halalelang le leholo.
This we do, Lord, as your children, in the name of Jesus Christ. Amen.
Sena re se etsa morena jwalo ka bana ba hao, ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.
I want to ask you something before you take your seat.
Ke batla ho le botsa ho hong pele le dula setulong sa lona. Na le kile la utlwa monate o mokalo, monate wa moya o halalelang, ha o motho ya buang lentswe, o phama fela ka boithaopo, ho tswela ka pele, kganya ya Modimo, le a bona? E sale ke rapela ke badisisa, matsatsi a mabedi tabeng ena, ho feta moo, ho tloha Sontaha se fetileng, kapa sa ho qetela, ya Sontaha. Ka moo pontsho eo e kgolohadi, ka moo Modimo o boletseng, ke tla ba fa pontsho, ke tla ba nameng ya bona, ke tla tshwana le bona, ba tla tshwana le nna. O itse Manyoloi a ile a nyarela, kapa ho boletswe, Manyoloi a boleletse Badisa, shebang sejelong, le tla bona seo ke se bolelang. Pontsho eo e ne e sa etsetswa Manyoloi fela, e ne e sa etsetswa Badisa fela. E etseditswe lefatshe, ho bona le ho dumela, hore Modimo o aile nameng. Mme ka nyehelo ya nama eo, o halaleditse nama ya rona, a tle a ahe ka ho rona, Modimo ka ho lona, Kreste ka ho lona. Bonang, ke na le lona ka mehla ho isa bofelong ba lefatshe. Le se lebale sena, le se boloke dipelong tsa lona. Ke amohetse dimpho tse ding tse kgabane tsa Christmas, kamere ya difilimi, le dintho tse ding tse ngata, dithunya le dintho tseo batho ba nthatang ba mphang tsona. Ke ananela seo hakakang. Empa oo sena, bophelo bo sa feleng bona, tiisetso e bokwang ya hore Kreste o phela ka ho rona. Hore botlalo ba ona bo ahile ka ho rona, wa re tsosa, ho etsa hore re fapane. Hobane wena, ha o etsa ho, o fetuwa mophaphathehi nga dintho tsa lefatshe, o fetuwa moeti. O itemoha o shwela dinthong tsa lefatshe, le ho phela bophelong bo botjha. Jwale o se o le mojaki lefatsheng, o mojaki o bane ho ipoletse phatlalatsa ka boitshwaro ba hao. Hore ho na le motse o moahi le mothehi wa ona e leng Modimo, le a bona? Mme ha o sa tsotella dintho tsena tsa lefatshe, empa re batho ba habileng lehodimong ba batlang motse o moahi le mothehi wa ona wa Modimo. Re peo ya Abrahama hobane re dumetse ho morena Jesu Kriste, le ho shwa nga dintho tsa lefatshe, le ho tsosetswa hape tsuong ya setshwantsho sa hae. Ho tsamaya jwalo ka Abrahama a entse, a batla motse o tlang ho tla, ho nka lentswe la Modimo, ho bitsa ntho e nngwe le e nngwe e le kgahlano, ho thabisa Manyoloi matlung a rona, jwalo ka Abrahama a entse, manqosa a Modimo a tlisitseng molaetsa. O ke nako e kakang, ho ipolela re sa hlole re batla letho la lefatshe, re batla yena, gomme yena fela, ke moloki wa rona. Ha o tloa mo aung ona o seng hona tsamaya le ena. Le seke la Elisa ho tloa le ka mohla. Ba Musa moyeng wa hao ka matsatsi ohle a o phila ha hao. Modimo a le hlonolofatse jwale le sa gutlela ditulong tsa lona. Mme bana ba fumane dimpho tsa bona. Modimo a le hlonolofatse. Na itlo rapellwa ba thuse fela ho feta mona gaitsedi. Botla rapedisisa. Morena Modimo a hauhele moena enwa. Tlosa moya wa botawa ho yena Morena.
Amen.
A ke atawe ke veini e ntjha ya Modimo. Ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Na sena ha se le hodimo fela. Baba kae ba utlwang seo, sena fela, monate fela, ha o motho ya tsebang hore a reng. Ha ke tsebe letho seo nka se buang, ke mpa, ke haellwa ke mantswe. Ha ke tsebe seo nka se buang, moya wa hae o kena fela, le a bona. Ke eng, le ntse le fetwa dikonyana, mme leba le teng mona ho le tataisetsa dijong tsa konyana. Dijo tsa dinku. Tsena ke dijo tsa dinku. Motho a keke a phela ka bohobe fela, empa ka lentswe le le tswa molomong wa Modimo. Meya rona e phela ka seo. Ke nahana jwale ke tla bona motswalle wa ka ya molemo, Mueli Robinson. Haeba le ka ema moahong ho ntekaneng, ho fetola diaparo tsa ka, ho kgutla, ho ba ke fufuletswe. Mwena Neville o tla nka tshebeletso jwale, nga dimpho tsa bana. Morena a le hlonolofatse. Binang ka mehla, ho theoha kganyeng ya hae, ha le etsa jwalo, le hopole seo re se dumelang ho yena. Botlalo bohle ba Modimo bo dutse ho yena. Modimo a le hlonolofatse, Mwena Neville. Ya, haeba o mpatla jwalo, Mwena Neville o mpotsa haeba ke tla kgutla bosiung bona hape, ho rera bosiung bona hape, ha ke batle ho nka tshebeletso ya hae, empa ke mona ka morero oo, ke botle, ke tla kgutla bosiung bona ha Morena a ratile ho bua ka tshebeletso.